that.
Shindo majukumu yetu Mateso kurugu watu thaminiki Wanatombuka tashindo majukumu yetu Mateso kurugu watu thaminiki Nimwezio sinajira Shapoteza dira tuna Kipaji mejaliwa Binadamu anaziba tuna Ena naonekana taira Hata show ya laki sipati Bora we mcheza mpira Rafiki yako kibakuwa
Nasijua shida zako spaki Ni mwenyewe mkunje mkundani Na mkumbuka mdukonge jamani Chief Kiumbe garudi hija mzike utaki
Inama na madi Hazijui shida nazoona Babu talo kwa pi Tiktoku imekunja kona
Kama ridiki popote Tiktoku usiwaze tena Na mungu ni wetu sote Upoa imzikate tama Aliojundo tumome Binadamu ya wanawema Kwenye raha tuko wote Kwenye shida wana kutema
Unatombuka twashindo majukumu yetu Mateso kurugu watu thaminiki Unatombuka tashindo majukumu yetu Mateso kurugu watu thaminiki Pale napoka kodi na yumba yumba vibarua ntafuta wanipiwa na dai paki na imba
Basu sijali ndugu yangu tuipe tena Kama riziki yetu ipo itarudi tena Tunakipaji za kwa nini tukate tama Nipe ripoti mbone lishikele moja namba
Aya, 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 aya
Maisha safari ndefu
Wabaya ni walimwengu
Aya, 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 aya
Maisha safari ndefu
Aya, 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 aya
Wabaya ni walimwengu
Na kitu mkiwaza moyoni minaumia Watu wanasema gabati mulichezea Mziki uliwapenda ilanyi mkazingua Hata nyumba mjajenga kundi mkalitibua
Sina nijua ni usiku wa giza dogo siseme Aneno yako moyo ya naumiza deno siseme Zamani we mziki burudani sopo chinene Mapomota kulipa kwenyewe nchenjame checheme
Aya, 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 aya
Maisha safari ne
Aya, 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 aya
Wabaya ni walimwengu
Aya, 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 aya
Maisha safari ne
Aya, 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 aya
Wabaya ni walimwengu
Shindo majukumu yetu Mateso kurugu watu thaminiki Unatombuka tashindo majukumu